Talata sapo e jeɗɗi lewru uttitaane duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e lasoyogo yannde joyi e mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoul Moune yettinta e moon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow hippitere wonaande no waɗe nder cakantarare daarea ton annda ni nder département Bani Bongou région Tilibiri. En kalandude fa hannde nder kokkol kibaruji meɗen dow ceede ñamri no wonno yehira nder luuɓe reedu leydi Niger. Yewtere pindinol studio kala ngu hannde en waɗat ni dow fedde rewɓe commune Cota département Birnin Gaw rewonɓe no golla ngam heɓude ko humta haajuji mumen. Nder jeɗɗiji e bitiji ɗe enɗen fuu ni soogeji kawjiɗi filla denako yimɓe are mumen ni kokkana Sembe to enɗen ni nder cakantarare département Bani Bongou. Ɗum ndu ni fa hannde nde en daari haɗay ko yimɓen ɗon no bare hikkipteje ɗe enɗen ndu no wona no waɗe nder cakantarare ɗe enɗen. En kettino ko Boubacar Diallo mo fedde Sawara soɓɓirde duroɓe leydi Tilibiri wi ko Moctar Hammadou waddi firta ɗen ngal fulfulde.
C'est qu'il faut comprendre.
Ce n'est pas un femme ni woni wana département Bani Bangou fu won ko dum yewto warde jonne wodi gure latide bande worde kipitande gade der mudum gure ngon hippitede endan du ko duudi fu ko sappano gurde endan kanyo himbe mudum en ko han himbe jantina ko mo en woni yal dum e sabi ko gurde endan hippite kanyo himbe mu en no bare dum han neddo fu jama hore mudum so geji no don na gada keddi ko wawi fu e der majjum kan on woni hun non ko warti e jungo gomnanti himbe gomnati mo tombe kay won daraki gadi golle mudum to dum don du no han sen do wa ta fu jippo acca goddo bawdo gon ƴeña to dum wonno ko moƴƴi e majjum gomnati kan tan wawi moƴƴunde dum pama moƴƴino majjundu dum tiida fe seeda ko han tan woni hono wartorde holaare hakkunde leñi joddiddi kero mun nonni
il suffit simplement de ramener la confiance entre les communautés.
Nder andinore ministre kawjiɗo filla cellal yimɓe leydi Niger ɗo enɗan ni ministre o enɗan ni famtini ko ñaw koloragu enɗan ni wangi de région ji kesi tatigo ɗo enɗan nder leydi Niger région Niamey région Tilibiri e région Tawa. Nden ne hannden ni da en daari région ji jeegom reedu leydi Niger ɗo région ji jeetati ka en no raɓu koloragu enɗan wangi ɗum ndu ni fa hannden dow lawol gotol gol ministre o enɗan ni fooɗi hakkilloji yimɓe har ko darta sembinɗinde laaɓal. Nde en daari ni hannde har ko darta no filla bonondaji gaɗɗi dalila diyele gonɗen toɓade reedu leydi Niger ni fa warde kenga sappo e jeegon lewru utti tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso e go'o yimɓe capanɗe joo e jeɗɗo ka en goni ko maayi nder maɓɓe ɗu ni fa hannde capanɗe tato e nawi ɓenɗan fuu cuuɗi caami dow mumen laso e tato ɓen du diyele ɗe en dammuɗi ɗum en yimɓe ni nder raɓɓinol haala waɗoɓe yimɓe ujunaji laso e tato e nayo ka en goni ko bonondaji ɗi enɗan kewti ɗum ɗu ni fa hannde nde en daari dabaji ɗiɗu waɗan dabaji ujunere ko diyele ɗe enɗan dilliti. Sima sigila kawjiɗo filla ceede ñamri nder luuɓe leydi Niger ni nder andinore mum ni jeɗɗire wittinede enɗan ni holli ko ceede ñamri di enɗan ni ɓeydaki nder luuɓe ɗe enɗan ni misali kamanari baɗu ni koɗen andi ko leydi Benin e leydi Burkina Faso kadi ñamri mumen aɗo nanne nder leydi Niger. En kettino ko Raylatou Soumana Siriani en ko firta e ɗengal fulfulde.
Hande nde enɗa sakuru kiloji hemre ko kamanaje waɗatanani ujunaji joyi e buɗi kemi jeego e capanɗe jeegom e len lumoji kewɗi yerno sima sarusi kawjiɗo ƴewtaru lumoji ñamri holliri ele jeɗɗiri ƴaɓɓinde enɗa sakuru kamanaji ceede mum ɓeyde ke sanne sakuru no waɗa ujunaji nayyi e kemi jeegom ele wuuro Ingal région mo Agadez ujunaji jeetati nder lumo Miria région mo Zender ɗo galle ñameydi konna sakuru kamanaji ndu kiloji temedere wattanani ujunaji joyi e buɗi kemi ɗiɗi nder lumo katako ujunaji jeegon haro banda kañum e wadata bako tawadu konna ni Benin e Burkina Faso fuu fadde ke kamanaji mburto warle leydi men Niger ceɗɗen enɗa ƴeeñayi ɗum ndu ko waɗi ɗum wonno go'o kay fuu cottirol himɓe ñamriji dow ko yaafi yaafi ko gomnati waɗi ɗiɗaɓel mum ndu hono resude kamanaji ɗen enɗa nder leydi Nigeria fa ɗuɗa fa hande sima holli wiide ke ni ele wakkati goto o rawanen ceede sakuru ndu enɗan ɓeydorakinani e do hembere fuu buuɗi nogayi e buuɗi jeego.
Fedde rewɓe ga indirade kamɓe gaccere kamɓerani feddede nder mum ni hannde nde en daari rewɓe capanɗe jeɗɗo e tato ka en gonno dema biriji mum e nder ndungu go enɗan ni waɗandu ni fa hannde hectare uji sappo ko rewɓe enɗa gonno dema ga heɓude ko humti hajuji mumen. En kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Fadel Alou waddi firta e ɗengal fulfulde.
Hitaane fuu biriji min gattata nde ni min kanti demal ngal minen jarat ɗum wuro min moƴƴina ɗum min gattater sakuji nde ni wakkati yottake minen gaɗa nebban biriji minen gaɗa tigadigue Allah yettama. Noddoje amin ni woni himɓe goluɓe bawɗe ɓe ballamin ɓe gara ɓe ƴeewa gollal ngal min gon minen gaɗa nden nde ni minen goduno aɗa gollitirɗi komin gatta no ɓurani hitaane fuu minen ke e barke nder mum no waɗa hectare uji sappo nanga illa ɗo fa yaha to e fuu minen jeyi nde ni min conni riba mum min keɓi on minen joɓana sukaɓe amin ceede école ngam min kay riba cendaɗo rowani on kam mi yoɓani suka an ceede école nder mum ni hikka o heɓi bakka wallay minen ɗuuɗi ngam minen gaɗa minen capanɗe jeɗɗi e tato minen cooda bisaji minen dura min conna.
Région Zender ni handen faa warde chapande tati ego o lewru juwe hitane dubi ujina lidi elaso ego o gure enden futo bama ages endu ni faa handen awama hano ardido sarusi kawjido fila deme region enden ni halit unseni deme den enden nukuje geset enden no datu diriseta. Nketino ko Ibrahim Musa ardido sarusi enden wii ko alikeita wa difirta edengal fulfulde.
Nous avons dénombré.
Nkaba hinani gure ujina tati eke mejwe enay la tide awi timini awre mudung watu ko lewru juwe chapande tati ego mudun noni. Do hembere chapande jenay e fecer ka en woni ko hebi aawi tawi ne ka rawanen gure ujuna tati e kemtade chapande jeddi jerti min gorno den don fu aawi timmini awre mudum wakati odo le nokkuje to ndiyan etteto enda wurbe tengo may zakara kanyum buri fu ko duudi taw kana ele departement mo takeita hebi minimetreji kemtati e chapande jeetati e jeego e seeda kalay der balde sappo e didi wurongo hebay ndiyan sanne kam wonno to wete batte departement mo belbeji non du konna hebay na ni milimetreji nogay ele balde tati no kuje kewdu konna baako aawi hokkere won ko tokkinoy awre mudum ko watto balde sappo joyaade balde nogay no hadi awrnde enan dartade der gureje kewde sanne
semi au niveau de certains villages.
Radio Alternative Zender hoji take golle kokkol kibaruji mudum hande micintinen himbe duni fa handen ko hitane dubbe ujunaaji didi e sappo e jeenay den non gulugo don wadi ton anden der suudu radio o anden ni Zender radio o duni micintinen ko felde alternative espace citoyen kan singi suudu radio du anden dun duni fa handen kan sembin inde laabi darnaade hakke bibbe adama do der leydi Niger e ko watta du fa hande himbe gatta barke kundule mu ender filla yaadu yeso leydi di anden kettino ko yaha yabbadde ma si ardi do radio anden wi ko Mustafa Mamman Sani wadi firta dengal fulfulde.
Le mercredi 22 mai 2010
alarba nogay e didi lewru men dubu junaaji didi e sappo e jeenay ngulu hitengu anda ka futo juwi wangi der gollirde suudu radio alternative mo zander fawuli masinaaji radio on fum o radio du acci gollude fa gollobe mu en golle mu en dari don sabi ko radio on andina mabbitol mu on yaade to nimbe latibe kanjun dum buri nafude e hokkude dum en lawol halde hunde ko jidi e leweltare non gommi mido andina do mabbito radio dum du no wakati non mo jettami ardibe fedde amin de be fu hautade e ballobe amin wallube e batu mo bibbe zender e filago mu fu kedino
zender et ses environs.
Kabeje hubere doso ni hande no tawra sadonna hanono himbe hubere denden ni gonno kalere dum cakantararde enden du ni hande den dari no tawra filla rafika jaran denaku fadu dawadi no natano urta cabeje denden dum du waddi ko Ismail Isaka ardi do club fara to enden ni der hubere doso denden ni watti dade yade himbe hubere denden ni ko watta musulama djum hebo nani ko wi ko nana Hadiza Hassan waddi firta dengal fulfulde
irdi kan sareedo wallahi
minji nokku to anyeje don yidi fonditeede sanne gam duudal anyeje den funo don girbo wodi hudo duudi do maje denne tilay minen alsilamebe kani moinde nokku o sabe majjum wadi ko walde amin wiitende club farha min bi bibbe wuro ben burto warde wallude mi e fonditeede nokkure de bosaji e hore mum no tawale nokku on e boninde wodi du domo hoggo anyeje on dottijo nayeje no o wawta yide ko natta le hoggo gon gan ingo mauni sanne kadi no huudo duudir der maggo ni mo han tefanede bandio godudo sembe faynimbe jaybe nanata der hoggo gon fara wani ledde de maybe mo birte dum nimbe garta koja sonoyde le wuro ko kuwol hoggo gon e hore mun no yidi beydede
ko lotiro bu mboga
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yadu leydi Niger
studio rewɓe commune Cota département Birnin Ngawre Cingi fedde mum en gonni fedde de der mum ni iɓe bun ƴita ñamri iɓe gaɗa ñamduji goɗon fedde de duni fa hande nder mum rewɓe ɓe enden no turka dabaji rewɓe duni fa hande rewɓe waɗoɓe keme joyi kan en tawa nder fedde de enden no golla gam heɓude ko humti hajuji mabɓe en kettino yewtere madame Aminu Asmaou kawjiɗo filla golle fedde de enden e Barham Hasuni
union burtintarai ni dentalno de hawrin doyi sappo e goo min galana himɓe keme joyi e capanɗe ɗiɗi e ɗiɗo
fedde mo union burtintarai nde ɗum e saabi ko cingu ɗon ɗo
ko waɗi min cingi ɗum gam min durwida e talkaku
cinguɗon fedde nde warde jon yaadu yeeso iru ndu e keɓɗon
illa cingol mayre warde jon min keɓi jehol yeeso mawɗo gam illa arande innimin sayida ummul kayr ignas o yoyi campany tanadi wallirimin ko watta millionjiji ɗiɗi min puɗɗira gam o wiide ni neɗɗo wala sembe wala ko neɗɗo wawta waɗi ceeɗe ɗe nder filla durgol kam min gatti ɗum joni ceeɗeɗe yettoyke fa millionjiji sappo e nayyi iɗe gattane rewɓe ñamane iɓe joɓa lebbi jeego wadde lebbi jeego
caɗale ɗe mbowuɗon hawrude e nder golleji moɗon ɗi gonɗo ɗon gaɗa ɗi
setar maji ɗimin gonminen gi'ani far demal gal demal kardiji ɗin wakkatiji goo deni min itti awatirɗi min awi ɗi min keɓata cuudol majji law amma Allah yettama liste développement min gonminen gollida ɓe gaɗi mangadia mawɗo ko ƴowo tonuji herme ɗum ɓuytani min seɗɗar maji ɗumin gonminen gi'a gande ni min awi albacce ɗe no wodi tomin desata ɗe ba joni albacce amin ɗe no nder mangadia o no resi minen jomi fa ɗe gaɗa ceedi gaɗa gollal kaligi ɗimin gatta minen bayla hano gawri en kamannaje e ñebbe e albacce
ɗume ardinɗon yaade yeeso caggal ko keɓuɗon wadde ɗum
nder laasi bakki min gaɗi min ƴewana nde ni neɗɗo heɓi walla bandu waɗi min tefi liste développement waɗana rewɓe tindinoji dow demal kaliji ɗi gande neɗɗo no golla wala fo andal dow mum waɗayni waɗi liste développement o wallimin min pirti jangirde gaɗani dow nder wuuro Cota no waɗa himɓe keme ɗiɗo e capanɗe joyi kam min kokki andal dow filla demal kaliji ɓe kokkama diplomeji mabɓe ɗo gaɗa mum no waɗa communeji sappo nder leydi Cota ɗimin jarani balla
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguɗo non kokkoli habaruji meɗen timmata sey jango mo Allah yaari. Hey Isa, a hi'i no raɓu ñaw coronavirus gu wartiri sembe e lawol ɗiɗaɓol gol na de gonga ñawgu endan no e hulɗinde mama an gorko
alu miɗa yiɗi famandema min do kay miijo wotongo ni gondumi e huludo fitagol ñaw ɗiɗa ɓerde gol ɓiɓɓe ñawɓen no keyɗi tinno ndenne ɗum tilsuno mi miijo hulude
min kay Isa ko ɓuuri hulɗinde kam kam woni no yimɓe gonno gaɗa nder wakkati raɓu gu hande gam ko wona no haale ɗum endan fuu gam firtude ko e himɓe waɗay yimɓe ada ñawgu no goɗɗum miɗo hi'a yimɓe ɗuɓɓe no ɓurto ornaki cummoɗe mumɓe mi anda du fuu nomi waɗa komi walliram
alu hettinami hokke yamirore nde lektorojo mawɗo hokki kam wakkati no fitagol ñawu ngu gonga noon koye ngu hulƴinino e fuɗɗodeno makko ko jaali ñawngu ni woni ɗowtanade laabi ko hisintanimɓe gatta sumrema ko ɓurtoɗa fayde ɓeyto ndenayi koye mum koƴa laabi ko hisinta ɗum an kay ndena hoorema e mamma joɗoɗa wuuro ndenne neɗɗo rena hoore mum woɗi du kondan ɗowtano laabi cingaɗi gam hisinde nimɓe ngu ñawu e kulle ko gomnanti ƴanti
mi yetti Isa a barkini mi accata du kulal gal enden jaalomi higinanomi wattude summode mum doma hoore mum ɗum tan heeɗi
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger